CKMusicTramas.com.
Woody Beats go crazy.
Chile One. Boy Cash J. Morty.
Sumani seke sana, senina kukondepo. Nambu ni tinki sana, ngati ni voimba mukazi mkalache. Pepa bambo samwana ni moteni zikalibu kwana. Bambo ziona, pepa zaka figati zaka ona. So chabi, so chabi, so chabi, so chabi ndi mwendi. So chabi. So chabe, so chabe, so chabe ndiye mwenye. Kodi, nichifugwa chani chaufuna kuni kontolo la sori. Dimo ni 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 nane, cha. Niwe chabe ule, umusha sumani chile. That's not my problem. Yoni kani ya kosa ni fakemu. Dimo ni ni ni, niziwa ndala mazanga si zambili. Musa ni kontolo, lakini kukole walisiye ni kole. Sana, senina kukondepo Unambo ni tinki sana Kati ni kusamba mukazi nkala jingu Beba bambo sama na vovala Valibe bango posita Bambo ziona Beba zaka vikati zaka ona So chabe So chabe So chabe So chabe ndiye mwenye So chabe So chabe Kachani moba Pewa na usina singoli osoba Senenga kuna meni boza Kani ya chikondi kulina ni maloza Nisiye ni so chape Senike ya ninga ono wakame Nineke ni amake Mustani meke Beta fuli tuminko So chabe Nani kunipasa zina la bingo Yaisi ningabe So chabe Ndiye mweni lili so chabe
Na filimba nifuaka na tre Wafuanka pwe batinshaka na ke Ale moneka shana lende la pe Wafuna nikavisie batinshaka leke Dasuna nikondepo soche Nyimbo zanga usa streame soche Bati uzafunika ukose Cause nikachosa izaendo lila konse When God says yes Kulibeanga chite reverse It might take me 5 years Cause patience is the key to success Ukama njine chakora nishinaiwe Kama ndine hule nishinaiwe Gandine kawala la sinichilaiwe Ndiye mweni nini sinichitilaiwe
Suma niseke sana yeah. Senina kukonde Unambo nitinki sana Nkani ya malavu mukazi nkaraji Beapa bambo sama na patina balibe wango kolewa Bambo ziona Beba zaka fikati zaka una So chabi So chabi
So chabi
So chabe, so chabe ndiye mweni. So chabe,
so che.
So chabe,
so che.
So chabe, so chabe ndiye mweni.
For the 4G music.
CKMusicTramas.com.